ungase moneni wasispandela angisihleli namasosha sesebenza ungase moneni wasispandela angoba nathi le mpilo sayikhetha uNkulunkulu sifake esipeyisini siphiwe thina sonke siphiwe angoba nathi le mpilo sayikhetha uNkulunkulu sifake esipeyisini siphiwe thina sonke. Oh.